manja ndi si choka makondi mucheshi momwe
kwa nankamwa ndizaboza nangazika disitemi.